mamela ndikelele thole lo mquba ngemihla ekwakufuneki nokumeli sizwe sikaXhosa ngemihla umlungu ebhokile esithi lama sibonda wathimba wavela uthumba wasinikezela wathi khelani mna ukuze lisinde igazi lomtanka zanzolo wasinde uzanzolo ngenhloko kaxhosa kanti kwakunjalo ngemihla yokudonswa kukathiwo mhla umavuso wanikela ngeyakhe intloko ukuze kuthanjise umntana enkosi mamela ndikugqibezele ngenzala kathungwa mhlisizwe sintsundu kwakufuneko zakuba lidini ukuze kuzaliseke inkululeko yomtyontsundu phezu kwentaba okanye phantsi kwentaba kaphologohlela kumhlaba wesidubi isidube ekwaphuma kuso intsundu enomsa intsundu emnyama kanomsusarhi kulapho kaloku wagaqa khona umfazi wazala ngesine sakuthembisile uthembisile walidini wavela uwalusi wamdubula sathi isizwe sintsundu safumana inkululeko usathetha ngomgalatho ewe umlambu nezigaba umlambu nengxangxasi umlambu nolwadibe umlambu netsheba ewe ngaphethela zingafumaneki indaba ingafumaneki ntili ezinamazelo okuziwa ngamakhwenkwe kodwa ulwadibe olungela mqakatho alunazintili zidliwa ngamakhwenkwe ngaphesheya wena ke uzibela ulwadibe olunemiqakatho ukuze amakhwenkwe akwazi ukuwela kuba ngaphaya iincasa zobuncane bobukhwenkwe zilapho kuba inkwenkwe idla ngokuba amazele kodwa oko kuyo yimfundiso nam ndikunika loo mazuzuhambe endleleni zugade amatye awawelayo emlanjeni ziwakhangela kuba umlambu ugcwela amatye agcwela ucolothi ngasentla ziziziba ngasezantsi ziziziba wakuphunda umnyathelo uyakwela uzihlala uhlambulukile phaa inkothini.